King ni moja tu hapa.
Spartans! What is your profession?
Listen! Hi, it's your girl from the sneaker. My name's Zijo Buddha. Subishane sana mori, yota lose your mboka. Kaa kwa line yako, techekelewa ka joker. Mindyo ule msenyi, watumia ma blogger. Too bad scandal zangu ni bazenga. Ha, nafanya manzi yako tuengova. Ha, bila mimi industry mesota. Industry mesota. Cause you think you're messing with flossing with the copy when I got the masterpiece. You jokers don't deserve nothing in this industry. How can you be safe? Okay with the f***ing mockery. Umwapni ni mob na mbakam na tradis leo. Song zetu mzi kill na zanje mzi pecheo. Foreign your local na local your enemy. How f***ing times we living in, honestly. Hini song ya ukweli.
Ukikatch we catch.
Hati check ina matapeli.
Ukikatch we catch.
Industry sindo tumejenga.
Ukikatch we catch.
Mindi yo beast wa mabazenga.
Ukikatch we catch.
Hini song ya ukweli.
Ukikatch we catch.
Hati check ina matapeli.
Ukikatch we catch.
Industry sindo tumejenga.
Ukikatch we catch.
Mindi yo beast wa mabazenga.
Cash, cash.
Ndani ya hii game se moja diyo uletanga tu sheria. R to the E, D just Lia. Ukitaka catch feelings wesi wa kwanza kulia. Ukileta ufakri wesi wa kwanza kuzimia. We the best music but I ain't DJ Khaled. Started from the bottom and I still stay solid. We came, we conquered, fuck it, we still ballin'. I set the bar high, some of y'all are still fallin'.
We are set the trend, we are set the flame. Bad man did it once again, me not stay the same. Them can walk in a million, play in a million.
Funeral feed
him.
In his song ya ukweli.
Ukikatch we catch.
Hati check ina matapeli.
Ukikatch we catch.
Industry sindo tumejenga.
Ukikatch we catch.
Mindyo beast wa mabazenga.
Ukikatch we catch.
In his song ya ukweli.
Ukikatch we catch.
Hati check ina matapeli.
Ukikatch we catch.
Industry sindo tumejenga.
Ukikatch we catch.
Mindyo beast wa mabazenga.
Ukikatch we catch.
I'm your girl from the snip. Mi ni Mzijo Buddha. Subishane sana mori, yota lose hiyo mboka. Kaa kwa line yako, techekelewa ka joker. Too bad scandal zangu ni bazenga. Ha, nafanya manzi yako tuengova. Ha, bila mimi industry mesota. Industry mesota. Niggas who you think you're messing with, flossing with the copy when I got the masterpiece. You jokers don't deserve nothing in this industry. How can you be safe? Okay with the f***ing mockery. Umwapni ni mob na mbakam na tradis leo. Song zetu mzi kill na zanje mzi pecheo. Foreign your local na local your enemy. How f***ing times we living in, honestly.
Ukikatch we catch.
Kwani kwa nini?
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 Ukikatch we catch.
King ni moja.